gaariga raaxada wata oo socda degmada kaxda oo ka imaaday kit control afgooye gaari nooha la socday ku furay kadibna waxa u orda kid meesha kax degmada garasdaare
gaariga la risaaseeya watay
taliyana sugudda kaxda watay waa dhaawac waaye saddex kalena waa laga
sidee lagu ogaaday in taliyaha nabad sugidu watay gaarigan
gaariga wallahi waa lala socday oo gaariyaal kala la socday ciidamaha hadda meesha hadda waa soo gaaray markii ay goobta ka baxsadeen markii wax geystay kadibna waa ciidamada sheegaya marka in oo taliyaha nabad sugidu ahay waa la yaqaanaa quuliyaal lahaa waa dhaawac
waa gartay marka yaa kale wax ku noqday weerarkaas
wallaahi qof kale wax ma ku gaarin oo gaari yar oo isbaashay wateer taliyaha nabad sugidu watay marka waa lagu furay saddex waa ka dhaawac halna waa asiga dhaawac waaye labana waa kasii dhaawac.